dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo
abakuri iki kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yo kubiba amahoro by'umwihariko nibutse ko duri kumwe na Bwana Hippolyte Ntigurirwa umusore w'umunyarwanda umaze iminsi igera mu ijana azenguruka igihugu n'amaguru ikaze Bwana Hippolyte Ntigurirwa mu kiganiro dusangira ijambo
ndabashimiye cyane ndishimye
kubakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo kubera iki urumuntu w'umusore wahisemo kuzenguruka igihugu n'amaguru muri gahunda wise biba amahoro
impamvu nyine urumva ubundi amahoro kuyabiba ntibyagakwiye kuba ari iby'abakuru cyangwa ari iby'abatoya byagakwiye kuba ari ibya buri wese umusanzu wanjye rero nari nshoboye kwari kuvuga nti ese niki nakora kugira ngo twibutse abantu ko hakwiye ko tubiba amahoro ubutumwa nari mfite bwari ubwo kuvuga ngo amahoro dukeneye nitwe tuyabiba ntaga amahoro dukeneye aboneka ruko tuyasabye ni cyo ngicyo hanyuma byagendeye ku mirimo n'ubundi nsanze nkora bijyanye n'uko no kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25 bifatanya n'urwo rugendo ndavuga ni urugendo rwo kwibuka ariko akaba ari n'urugendo rwo kwibutsa abantu kubiba amahoro
ubu tuvugana urugendo rwawe rwasoje kuri uyu wa kane ubu turi muri dusangira ijambo turi ku rwibutso rwa genocide rwa Gisozi mu mujyi wa Kigali wavuga ko urugendo rwawe rwagenze rute
navuga ko urugendo rwanjye rwagenze neza cyane naboneyemo byinshi byiza naboneyemo uko u Rwanda hafi ya hose abantu uko bafata umugenzi w'umunyarwanda cyangwa se umugenzi w'umunyamahanga cyangwa se uko bamwitaho uko bamufasha yayobye yambaye agapira kariho kubiba amahoro cyangwa se avuga ubutumwa bw'amahoro navuga ko iyo shusho nayibonye kandi navuga ko rwagenze neza navuga ko kandi mu Rwanda nahabonye ubugwa neza kurusha ikindi cyose nari kubona muri urwo rugendo
biratangaje ku muntu w'umusore ufata iyo gahunda yo kumva ngo agiye kugenda urwanda n'amaguru
nuko nyine ari ibyo yenda abantu tuba twumva bigoye biragoye ntago mpaka nako bigoye ariko birashoboka
nje nk'umunyamakuru cyangwa n'undi wese ukuri iki kiganiro kumva ngo Bwana Hippolyte Ntigurirwa yaricaye aratekereza ngo agiye gushishikariza abanyarwanda n'abandi agenda ahura nabo kubiba amahoro wabonaga hari ahantu hari cyuho mu mahoro bimeze bitaho nga
amahoro ntabwo aboneka ahantu ngo abantu bavuge ngo yabonetse byarangiye cyuho cy'uko amahoro adahari kiri mu mitima yacu kiri mu byo dukora kiri mu bufasha dutanga ku bandi kiri muri byinshi no kuvuga ngo amahoro ni urugendo ruhoraho ni urugendo rwa buri munsi icyuho gihoraho niba uyu munsi nabyutse sinzi uzu umuntu ntimwaramutse mumeze neza mumeze mute ese kubikora hari icyo bitwaye kubikora bishobora kuzanira uwo muntu ibyishimo sa mahoro gusa yo kuvuga ngo dufite uburinzi ariko ni namahoro ahera mu mutima w'umuntu udutanga iki dufite ubuzima dutanga iki tuganiriza dutabandi ese dukora iki dufasha ababaye gute ni ibyo ngiye bya mahoro icyuho gihoraho kubyibutsa ntacyo bitwaye
urugendo rwawe rwari rwifashe rute kuvugira ngo urabyutse umunsi wa upanga gute
ubundi ni urugendo nateguye mu gihe cy'imyaka hafi igera muri ine mbitegura havuga nzabikora ndika amafaranga nzakoresha nitegura mbaza inshuti zanjye nti ese ahantu mutuye umuntu ashaka kuhanyura agahinguka mu kandi karere yanyura he nariteguye nari nzi inzira nzanyuramo ntarahagera ariko nzi kuri ku ikarita ndeba nkavuga nti ahanzahanyura no kuvuga ngo rero icyo uko umunsi wanjye waba guteguye mu minsi ya mbere nabanje kubyuka ntinze urumva kwari gutangira nari mfite n'ibikapu bibiri n'igikapu kiremereye ariko cyo cyaje kugenda kigabanuka ibiro kubera ko ibyinshi nagiye mbitanga gutangira umunsi rero natangiraga nabyukaga saa 11 n'igice saa 12 nkaba ntangiye urugendo anabaga ndi kumwe n'umusore w'umunyamerika wari waraje kwifatanya nanjye wamfatiraga amafoto twaragendanye urugendo rwose iminsi ijana yose twari turi kumwe no kuvuga ngo rero we twarabyukaga tukagenda cyane ko we nizuba mu masaha ya saa 6 di ari ryinshi ryamubangamiraga cyane ariko ngiyewe nabaganze ngo turarara hehe tari kuvuga ngo ndamfite handi burare mu nzu ndi burare moya ahubwo ndi kuvuga nti ndifuza kugera hehe uyu munsi nabaganze ngo ku itariki ni nshaka kuzaba ndaha ku itariki ni ngomba kuzaba ndaha naragabanyijemo amezi ni minsi rero byansabaga kugenda nkareba ku ikarita nkavuga ngo aha hari 1.3 m 25 ningera hangaha se ndaza kubona aho ndara nkabaza abantu baho hari aho nagiraga ngasanga aho kurara ntahari ngakomeza nkagenda kugeza ngeze aho mbonye ho kurara hari aho nararaga mu nsengero hari aho batanyemereraga hari naho naraye ku murenge hari aho naraye
murenge mu biro by'umurenge
oya ku murenge hari ahantu nageze ku murenge ntahandi hantu hariho kundaza kandi twari hafi bane hanyuma abantu bati turabaraza hehe baburantu baturaza biratinda ariko baza kuturaza ahantu bashyira abantu bakoze ibyaha ntabandi bantu bari barimo badushyiraho ngaho bashyira abantu bategereje kujya kuri buri gadi cyangwa muri gereza byari bitangaje ku nkuta ndabyibuka hari handitseho amatariki abantu bahagereye aribo babyiyandikira amaganya yabo gushima imana ko basohotse ibintu nk'ibyo byose
ahita numva ko ari muri kasho
ubwo wakwitugushaka ariko naho bashyira abantu bakoze ibya mbere yuko babajyana ahabugenewe cyangwa kuburana ni ibyo noneho mbere rero mu minsi ya mbere byabanje kungora nza kuvuga nti rero ibyo aribyo byose ubwo mbona kugenda ndara ku nsengero cyangwa ku nsengero bitazanyorohera kuko hari naho nageze ntibyankundira pastor arambwira ati rero ntabwo twakuraza mu rusengero ujya mu buyobozi byumvikana ariko nyine mbona rero biri kungora ndavuga ntibyo aribyo byose hari ubwo bizangora amashuri rimwe ngasanga arafunze nta muzamu uhari nkavuga sinararaho biza kunsaba ko rero noneho nzatangira kuvuga ngo nzaya nishyura aho ndara ndavuga nti nzaya nishyura ahantu ndara nshake ahantu ho kurara hatarengeje 5,000 by'u Rwanda kuko iyo biza kurenga aho ngaho nari kujya ndara ahantu heza hari shimishije bikaba nk'aho ndi kwishimisha kandi sibyo byarimo nuko bino nagendaga nk'ibirometero 5 n'igice ku isaha so hari ahabaga harimo birometero byinshi cyangwa harimo bikeya bitewe n'aho nshaka kugera cyangwa se bitewe n'iminsi mbona imbere yanjye nkavuga nibyo aribyo byose napangiraga nk'icyumweru nagenderaga ku birometero kurusha kugendera ku masaha hari aho nageze saa moya z'ijoro hari aho nageze saa 5 z'amanywa nahereye mu gitondo byaterwaga na distance n'uburebure buhari
uri muri iyo nzu bakurajemo ku murenge aho bashyira abanyabyaha urarebye uko banditse ku nkuta ayo magambo bavuga amaganya yabo uri mu rugendo rwo kubiba amahoro aho ngaho wiyumvisha ute
urumva ikibi ntaho kijya nta naho kizajya ariko twishaka kuvuga ngo kubw'ikibi gihari ntabwo tugomba gukora ibyiza niba umuntu yakoze icyaha wowe narabitekereza hanga aba bantu bose bakoze ibyaha banyuze ahangaha cyangwa banyura ahangaha tuberera mbuto ki nanyuraga kuri gereza nyinshi avuga se aba bantu bari muri gereza koko ko bafunzwe n'ejo hazajya umuntu afungwe n'ejo bundi ariko se twebwe tuberera mbuto ki zo kugira ngo niburi byaha bakora cyangwa n'ufite igitekerezo cy'icyaha akireke cyangwa igitekerezo cyo guhemuka akireke nubangwa amahoro aboneka ari uko tuyatanze turwanye ikibi twihereyeho tuvuge tuti amahoro araboneka ari uko ngewe ngwanyije ikibi nta kibi nkoze
ikindi umuntu yakwibaza ni ukubera icyo urugendo rwawe waruhariye iminsi 100 bigahura n'iminsi u Rwanda ruvuyemo ndetse n'isi yose ibuka jenoside yakorewe abatutsi
impamvu kimwe na buri munyarwanda wese mfite aho mpuriye na jenoside yakorewe abatutsi numvise kandi ko wango jenoside yakorewe abatutsi ni urugero rwiza ndetse ruhambaye rw'ibura ry'amahoro n'ingaruka zabyo n'intangiriro zabyo bivuze kutabona amahoro muri rusange ndavuga rero noneho wakoresha igihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi naho tumaze kugera tukibutsa abantu ko amahoro ari urugendo ruhoraho aho ngaho nabifatiye cyane ko muri jenoside yakorewe abatutsi nanjye papa yarishwe muri iyo jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu muryango wanjye mugari nabo baricwa nanjye ndayirokoka urumva rero naho ngaho byavuye naho nicyo cyanteye gukora ubu rugendo
dusubiye inyuma gato waba ufite amateka yihariye kuri jenoside yakorewe abatutsi
buri munyarwanda wese afite uko amateka ya jenoside
amateka yihariye mvuga kuba ibyakubayeho ibyo wabonye nicyo ngicyo mvuga
urumva ahangaha turi ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi urabona ko ndibuze kwerekana filime mbarankuru yerekana bike mu byo nanyuze muri urwo rugendo urabona hano hari umuvure umuvure sinzi niba abantu bose bamwumva ariko umuvure bengeragamo uriya muvure uri mu bwihisho bwanje nari mfite muri genocide hari ahantu umugabo wari warambyaye muri batisimu yaradufataga njyewe na mukuru wanjye akatwubikaho umuvure tukaba ari bo tubamo twabayemo hafi icyumweru hafi igihe kinini ndetse kirenga n'icyumweru urumva uri umwana muri babiri nkuko kubamo hari igihe bazaga gusaka kubera ko bari bibaza ahantu turi bakaza gusaka aho ngaho ugasanga nk'umuntu uri kudushaka awicayeho turi mu munsi nge na mukuru wanjye dutitira tuvuga tuti kumva amajwi tukumva bari gusoma amazina y'abantu bari gushakisha urwo n'urugero rumwe abo ngabo bose nibo batumye mfata urugendo nkavuga nti wagenda nkabibuka kandi nkibutsa abantu ko bakwiye kubiba amahoro
reka dusubire ku rugendo rwawe rw'iminsi ijana muri gahunda wise biba amahoro ntaho wageraga nubwo wari ufite ikarita ukayoba burundu ukibura
ayiwe narayobye narayobye hari igihe nayobye nayobaga kenshi ikarita ikanyereka ahantu nyura nkasanga yenda cyangwa aho yanyeretse barayikoze hatarajya nk'igikorwa runaka mu karere ka Nyaruguru ahantu ninjiye mu ishuri umuhanda winjira mu ishuri nibona ndi mu ishuri mu kigo cy'amashuri navuga se ahandi mu kigo cy'amashuri noneho ngiye gukomeza arambwira ati nukomeza hari irahita yinguka mu kigo cy'abasirikare nagomba gusubira inyuma noneho inzira bandangiye abaturage nkabona sinyibona ku ikarita bikansaba ko yenda mfata nk'umuntu ahubwo wandangiye inzira impingutse ahantu icyo gihe gusubira inyuma bitumye ntakaza amasaha menshi we nari ngeze nko mu birometero 27 icyo gihe ndananirwa abazi ku muhanda uva Kayonza Rwamagana hari ahantu ngira ngo ni gereza yansindara ngira ngo hari agahanda uri kuva Kayonza ugenda n'amaguru ku muhanda hari agahanda keza cyane gateyeho ibiti keza cyane kariho hariho ibicucu wanyuramo kumva nibye narahageze ndi kumwe n'uwo musore turavuga ati reka twinyure hariya cyane ko imodoka ku muhanda ntabwo byabaga ari byiza pe zarasanaga zigasakuza umuntu ananiwe ntabwo byari byabaga bishimishije ntabwo imitwarire y'imodoka y'ibinyabiziga byabaga bituryoheye tukanyuramo kuko akanyura ku muhanda kagenda gakomeza ku muhanda ntitugeze imbere nko mu kilometero kimwe cyangwa kirenga dusanga turi ku muryango wa gereza
bisanze muri gereza
ntabwo twageze muri gereza twisanze ku muryango nyine winjira iyo nzira ntahandi ijya muri gereza noneho gusubira inyuma turananiwe n'ibikapu turababwira ati bacunga gereza bati murajya he n'ibikapu mwebwe bite ahangaha muhageze
ntabwo
bari bazi gahunda zacu ndabasobanurira bati gaho nimusubireyo rero mujye kunyuramo gusubira inyuma ikilometero kimwe kwabaga ari nko kugira gute byabaga ari metero byabaga ari ibintu bikomeye hanyuma icyo twakoze nta kindi twasubiye inyuma nyine kuko twabasabye kunyura muri gate mu muryango ngo twinjire muri gereza dusohokere hirya kubera bishoboka baravuga ati hano hinjiramo abasura
ndaguma muhaburiye amahoro
nibyo ngibyo kuyoba ariko baratuyoboraga abantu bari abantu beza ariko nyine hakabamo n'ikibazo cy'uko umuntu bitewe n'uko amenyereye kunyura ahantu atekereza ko ariho hafi ugasanga aratuyoboye mu bugwaneza bwe yatuyobora akatubwira aho asanzwe akoresha kandi atariho hafi nibyo byose nibyo by'ingenzi haba hari mu rugendo nk'urwo biba biri
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo
twibutse abadukurikiye kuri radiyo Ijwi rya Amerika ko turi mu kiganiro dusangira ijambo mu bihe u Rwanda n'isi yose barangije kwibuka iminsi ijana genocide yakorewe abatutsi bayibukaga ku nshuro 25 turi na Bwana Hippolyte Ntigurirwa hano ku gisozi mu mujyi wa Kigali ku rwibutso rwa genocide aho nawe asoje iminsi ijana yazengurukaga u Rwanda muri gahunda yise biba amahoro nge turi kumwe ndacyari Eric bagira ubusa none Hippolyte nakubaza nti mu minsi ijana wagenze akarere kakugoye kurusha utundi nakahe
buri karere gafite ibyihariye ndaza nko kuvuga mu minsi ya mbere uburengerazuba kugeza ngeze Nyundo ntabwo hari horoshye ni imisozi miremire kumanuka ukazamuka ye no musore twagendanaga twari dufite ukuntu twavugaga ati mu Rwanda kigiye hasi kiba kirivuze kuzamuka aho manutse byanze bikunze buri buzamuke nugera imbere buri buzamuke niko byarimeze byari bigoye ariko noneho hari hari ibiryo ntago twigeze tugira ikibazo cy'ibiryo mu burangirazuba no mu majyaruguru tugeze mu burasirazuba
nabaga mwabyitwaje cyangwa mwabiryagaho mugeze
oya twaraguraga ku marestora ku muhanda ku marestora habaga na marestora yadutse za burangirazuba hari nk'ahantu twariri restora basore rwose umuceri n'ibishyimbo n'ibirayi byiza byiza 500 rwose ukarya 300 naho twariye 300 ndabyibuka nukuvuga ngo nkaho ngaho hari hagoye kuzamuka no kumanuka no kuzamuka ari ku biryo bihari mu burasirazuba twahageze izuba rihari ryinshi hashyushye noneho kuhanyura rero ho biryo byari bigoye mu buryo bwo kugendaho ntihatugoye umunsi ntashobora kwibagirwa ni umunsi uva Nyamagabe ujya Kibeho hari mwimisozi ari umusozi twadamutse mu masaha 5 girango ni mu bisi byahuye hafa niba ari mu bisi byahuye yego ndakubwiza ukuri niba ari umusozi biti bisi niba girango niba ariko hari umugabo watubonye aravuga ati ayatubonye ariko turi kunywa amazi aravuga ati ahubwo mwanyeye menshi ko mbere ibiyanye bihari bitoroshye nuvuga ngo buri hose hari hafite ibigiye bigoranye hari hafite ubigeranye nko mu burasirazuba kubona icyayi cya mukaru cyabaga bigoye kandi twica rimwe na rimwe twabaga dushaka icyayi cya mukaru
tukiri ku rugendo rwari urugendo gusa cyangwa hari naho wagiraga ho ukagira ibikorwa ukora mu rwo rugendo
ntabwo rwari urugendo gusa hari harimo no gukora ibikorwa by'impuhwe cyangwa se by'urukundo nk'uko abantu bakunze kubyita hari harimo gukora umuganda hari harimo gutera ibiti ingero zitandu hari harimo gusura abantu no kuganira n'abantu bagize bafite amateka y'ubutwari nahera nko kuri urugero nahuye na Monsenyeri Nzakamwita kigiye twatirwa kumwe na group nini twatirwa kumwe n'itsinda ry'abantu benshi bari baje kwifatanya nanjye mu rugendo atuganiriza uko ubutwari yagize bwo kubakira abantu umudugudu kandi muri abo bantu harimo n'abamuhemukiye tumubaza uko muri diocese yazanye ikintu cyo kubaka umuryango nk'inzira nziza y'ubukristo byose aratuganiriza no muri aho muri Gicumbi hari undi mugabo twahuye witwa Yves Jenoside yakorewe abatutsi itangira uwo mugabo Yves wo muri Gicumbi bamwiciye imbere ababyeyi be babiri n'abana bavukana batandatu ariko uyu munsi tuvugana ngira ngo ni muri 2018 nibwo yanditse baruwa abazi bagize uruhare muri icyo gikorwa cy'ubwicanyi arababwira ati ndabababariye nibyo mu ngomba ndabibababariye ariko mbibababariye kugira ngo muzigishe abana banyu urukundo hari pasiteri Bitonda wo mu Ruhengeri warokoye abantu batandatu muri Jenoside yakorewe Abatutsi hari ubwo nawe twaraganiriye akantu ubutumwa bw'amahoro botse bakavuga bati icyo dutanga nicyo kituzanira amahoro hari n'ibikorwa bitandukanye nko ku Nyundo twakoze umuganda dutera ubusitani mu kigo cy'Amasera muri Musanze twakoze ibikorwa muri kiriya kigo cyitwa Heart and Soul cyita ku bana bafite ubumuga tukabakorera isuku kindi twakoze nuko nahamagaraga abantu bari badukurikira bakurikira urugendo haje amatsinda hafa abiri azanye ibyo kurya azanye n'imyambaro
ni ukuvuga ngo haraho wageza ahubona abantu barakuyobotse noneho mureka kuba umwe cyangwa babiri ubona abantu
barazaga barazaga mu minsi ikurikiyeho mu minsi 15 20 30 abantu batangiye kuza no muri Gicumbi nuko ye muri Gicumbi naho hari ikigo gifite cyita ku bakecuru n'abasaza naho twarahageze tubakorera amasuku tuzana ibyo kurya turishimana nibyo harimo ibikorwa byinshi bitandukanye twagiye dukora
hanyuma se wareba ukuntu mwagendaga buri muntu asangiza mugenzi w'amateka yagiye anyuramo muri gahunda biba amahoro nk'intego yawe ukabona babyumva bate ese abantu barafungutse ubwabo ngo babivuge
abantu barafungutse aho nageraga mu mudugudu ndi buharare nahitaga njya kureba se niki kiri kwakorerwa ese araho nageraga nkahurana nuko hari inama hano mu Rwanda hari gahunda bita ni inama z'abaturage buri mudugudu ufite umunsi haraho rero nageraga ngasanga gahurirana nuko mpageze bari muri izo nama ngasanga ntaranavuga gasanga bari kwiga ku bibazo by'uburinganire bari wihohoterwa rishingiye ku gitsina ni gute ryacika ni gute abana basubira mu ishuri ayo ni amahoro deja bari bari kuyavuga ntarajya nanyi ngahita mbabwira nti rero ndi umushyitsi ndi gukora ibi bakampa umwanya tukaganira ahenshi ngira ngo benshi ubu ngubu barabyibuka ndi kubivuga ubu ngubu aho nagiye nyura barabyumva ahubwo bakavuga bati ese ngira ngo haracyarimo cya kibazo cyo kuvuga ngo duhora twibuka ko ari twebwe dukwiye kuyabiba kurusha kuyasaba ni naho yenda ngewe gahunda yanjye yari ishingiye twibuka buri munsi gutanga amahoro kurusha kuyasaba ese nibuka buri munsi ko aho kugira ngo mvuge ngo ariko ngo mwagiye mureka ngo kumvugiriza amahoni ese wowe umuntu ukuvugirije ihoni mu nzira yenda agiye kukugonga umubwira ute uramubwira ngo ndakuyamye ngo nshakira ngo ntukavugira za amahoni dingo ngo maze oya wamubwiye neza ukamubwira neza ko ariho ahubwo amahoro umuhaye nawe ayigiraho utuntu dutoya mu mutima nuko
ukavuga se ko urugendo rwawe uko warutangiye icyo warugamije wakigezeho
jewe buri urugendo rw'amahoro rero ntiruhagarara ushobora no kutamenya ngo ndugezeje hehe ntago nashakaga kumenya nahuye n'abantu ibihumbi byinshi ariko ntago kuba twari turi kuganira niyo naba ari njyewe ngenyine wahindutse kuko hari ibyo nigiyemo niyo naba ari njyewe ngenyine wavuze ngo burya hari abantu bishima nk'abo bana bo mu Ruhengeri bafite ubumuga ni abana basekaga kurusha abandi bantu bose nahuye nabo havuga ngo ariko ubundi kujyewe kurakara mfite iherezo yo kwirakaza ubundi njyewe mfite iherezo yo kunyura ku muntu simubwire mwiriwe mugenge ntambuka abana bakavuga bati makuru batanze batarambona mfite iherezo yo kunyura ku muntu nkamurakara cyangwa simusuhuza ibyo ngibyo rero niyo naba ari njyewe wahindutse ngenyine nibura naza yenda hari uwo nazabiraga ariko nzi ko benshi bari kumva ikiganiro n'abenshi twaganiriye mu by'ukuri hari icyo byabafashije mesaje nkwereze ubutumwa bugufi no nabonaga kuri telefone nk'abantu ari nk'umuntu uri muri France hari undi wari uri i Kigali bakambona nagiye nko gusura ku rwibutso bakambwira bati aho ngaho niho abacu bashyinguye wakoze kuba dusurira nako kantu kukumva ko hari umuntu wasuye abantu be ntekereza ko ari byinshi ni mu mfuruka zitandukanye igikorwa cyanjye cyakozeho cyagize icyo kimara
uwo musore w'umunyamerika uvuga mwari kumwe mwamenyanye muti kugira ngo yumve ko yaza kagufasha muri urwo rugendo
nararwanditse ariko uko twamenyanye 2016 hari akazi nari mfite nari ndi gukora muri Amerika 2016 guhera mu kwa karindwi kugeza hafi mu kwa 12 umuntu twakoranaga nari mfite umushinga wo gukorana n'abana bakomoka mu miryango itifashije cyane muri Amerika dukoresha uburyo bw'amakinamico no kubara inkuru nk'uburyo bumwe mu bufasha ko muri bikomere bafite ni umusaza twakoranaga witwa Alan O'Hara umuprofeseri muri kaminuza ya Leslie yari inshuti n'uwo musore witwa Dylan uwo musore rero aza kumubwira ati hari umuntu ufite gahunda yo kugenda mu Rwanda n'amahoro kubera ko yari azi ko nawe ari umuntu ushishikariye gukemura amakimbirane ati muzahure umusore yari ampamagaye anyandikira ubutumwa kuri interineti ndamubwira nti nta kibazo uzaze tugendane nabwira se hari ubumenyi ufite bwo gukora arambwira ati mfite ubumenyi kuri ku mafoto gufata amafoto n'amashusho abantu uzaze ubinkorere arabyemera nuko twabonanye mu kwa gatatu nasubiye muri Amerika ubwo natangiye urugendo mu kwa kane twabonanye mu kwa gatatu turasuhuzanya turasangira yaje mu kwa kane dutangira urugendo nuko
ubundi se ntiwari ufite akazi
nari ngafite nubu ndagafite
warakaretse byagenze bite
urumva narabasezeye ndabwira rero mfite urugendo mfite proje ndayibabwira mukumva umushinga wanjye narangiye gukora barambwira bati tuzaguhemba mu mezi ane utazaba uhari ariko nugaruka uzagaruke ku kazi bashaka umuntu ansigariraho wo kabyara ubu nzasubira ku kazi ejo bundi
ukurikije uko bihagaze mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri by'umwihariko ku rubyiruko ni ikintu bamwe bashobora kumva ko na buryo bidasanzwe kugira ngo umuntu w'umusore areke akazi ajye muri ibyo
ntago bisanzwe nta n'amafaranga nashakaga muri uyu mushinga nta mafaranga nigeze nsaba inkunga uretse ko hari abantu banteye inkunga byinshi hari abantu bamfashije banteye inkunga abampaga amafaranga bakampa 20,000 bampaye amafaranga ariko ntago nigeze mvuga ngo bantu mumpa amafaranga ariko ntago umuntu yari kuyampa ngo nyange ariko icyo mvuga nuko ntago nari ngamije gushaka amafaranga ariko nta nubwo nari mfite ubwoba ko icyo ngiye gukora none amahoro tugomba kuyavuga cyangwa kuyashaka cyangwa kuyakorera ari uko duhaze ntago ari byo rero nahereye aho ndavuga ariko nimva gukora uyu mushinga nkabura akazi ntago nari ko kabura rero nari ko kabura urumva nari nizeye ko nzagashaka urumva bitera ubwoba mara meza ndahembwa umuntu w'umusore urya ugira ute yeda nibyo ariko ntago nari mfite ubwoba ikindi nabwira yenda nk'umuntu ufite ubwoba nkubwo ntekereza ko muri ngiyewe akazi kataboneka gusa umuntu yanditse ngo mumpa akazi umuntu ushaka kubona akazi agira icyo akorera umuryango nyarwanda cyangwa umuryango we cyangwa umuryango atuyemo ntabwo waba uhereye mu mashuri yisumbuye ukora imishinga yo kugira icyo uhindura muri komunote yawe ngo uzabura akazi ntabwo bishoboka byashoboka gute
imbogamizi wahuye nazo muri urwo rugendo rw'iminsi ijana ugenda n'amaguru bavuga ko ari izihe
umubiri ntabwo ari icyuma urananirwa nkavuga nti ibintu birakomeye ariko nubwo nananirwaga ku mubiri ku mutima najyaga kubona nkabona nk'aka mesaje karaje k'umuntu ati komerezaho turagushyigikiye komeza nananirwaga ku mubiri ariko umutima ntiwigeze unanirwa
aho wanyuraga ntabagucaga intege
ahubwo njya gutangira abantu barambwira ariko se wowe bizagenda bite ariko se wowe ntibazagufunga habaze umuntu bazamfunga ubu nafata igikapu nkagenda hanzaga mu nzira akamfunga hari icyo nabamutwarira abandi bakambwira ati uzananirwa ahubwo nari mfite ubwoba bwo kurwara ariko sinigeze ndwara ikindi ni uko nabibwiye umuryango wanjye mama umbyara n'abavandimwe bati genda ubikore umunsi ndusoza yarampamagaye mu gitondo arambwira ati umwana wanjye nubwo bwose wagiye burya ati ndabonaga mperuka nkubyara
nawe byari
byamuteye ubwoba ariko akanshyigikira akavuga ati igikorwa cyiza ubwoba rero nyine akenshi dukwiye kubutsindisha kugira icyo dukora ni icyo ngicyo izindi mbogamizi nyine nizo navuze mbere zo rimwe na rimwe kubura aho uryama rimwe na rimwe bikagusaba kugenda ubundi burebure bw'urugendo kugira ngo ugere aho urara izindi mbogamizi ku muhanda abantu batwara ibinyabiziga mwagiye mugerageza kubaha abanyamaguru koko ni ukuvuga ngo ihoni ntabwo ari iryo kubwira umuntu ngo uramenye ndengeye gukora impanuka yada ihoni ni iryo kubwira ngo mvira mu nzira nigende ntabwo abantu batwara ibinyabiziga urimo nanjye ndimo n'abandi ntabwo tubera abantu beza abanyamaguru karabangamye pe kari muri bimwe byambangamiraga kari muri bimwe byatubangamiraga kandi twese nitugitekerezaho abantu batwara ibinyabiziga tuzasanga ari byo birabangamye pe bitubangamira abanyamaguru nibyo
dusoza ikiganiro wabwira iki aho mutahuye muri iyo gahunda yawe kuko nubwo wagenze igihugu cyose ariko ntabwo wagiye ugera muri buri kagari buri murenge
abo tutahuye hari ikindi kintu kimwe nshaka kuvuga umuntu w'umunyarwanda ubona umunyamahanga cyangwa udafite uruhu nk'urwawe ugatekereza ko ari umukiza ni bibi ntibikwiye kuko ahantu henshi nanyuze mu duce twinshi nanyuzemo abanyamahanga twabaga turi kumwe ikintu cyabangamiraga abantu barabasabaga ugasanga mwaduhaye abana wize icyongereza give me money ibyo bintu rwose ntabwo ari iby'u Rwanda kandi nta mukiza w'ahandi ahubwo ubundi mu muco nyarwanda aho kugira ngo usabe umunyamahanga wasabaga mu nzu wasabaga mu mbere ugasaba abanyu niba unakeneye ikintu witekereza ko umunyamahanga ari we mukiza wawe hanyuma ikindi aho uri hose ibuka ko amahoro agomba kuboneka cyangwa ibyishimo ukeneye uri uwa mbere mu kubigiramo uruhare ibyishimo umwana wawe ushaka ko azagira uri uwa mbere wo kubigiramo uruhare icyo uzabiba n'icyo umwana wawe azasarura n'icyo umwana wawe azabamo ni uyu urwango ngo uriya ntuzamusure ngo uriya ni runaka ntukagereyo ngo bariya bagize gutya cyangwa bariya bavuye aha n'aha niba ushaka ko umwana wawe azabaho neza mbwira umuti uriya ni umuntu nkawe
urakoze turagushimye ku kiganiro dusangira ijambo muhaye radiyo ijwi rya Amerika
turabashimiye cyane namwe kandi reka dukomeze tubibe amahoro
okay.
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.